babu somanda mina ngabe ngone ni lomhlaba nje Ojuto ushukela wami mina sengibona la izingane izala abantwana bayisithu ba Ojuto ushukela wami indanga impela phela ngize njalo mangicaba ngalendaba zehlizi nembezi Awoda abantu Ngeke sangame mphakathi yazinenzeni Unkulu unkulu sanimpila wangalamandla esenawo nina Ngibuyisangami bantu bami Uyajabula ngazalana mina ngabola mathu Isiziya yami mfuno yengalalo Oyishutu kalalami baba ngazalelize Kuzala bantwana bayisithupha Kushuthi ushuthi wami indanga impela phela mze Njalo mayicola malendaba zehlizi nembezi Umama wami Oh kodwa babu somandla mina ngabe ngangoneni lo mhlaba Isiziya yami mfumo wempala Oh kushuthi ushuthi wami mina sengibona la izingane Kuzala bantwana bayisithupha
Wathi mayikhuluma le ndaba zethu